ni mbaje ushasikia.
Your ass.
Kiwa Douglas. Steam kamepanda sana shuka nayo. Ingiza kichwa tuko juu ya mbicho kama kawa na finesse. Ah vile imekaa mimi najua ndai bless. Ta finesse. Ndai bless.
Kikwani zimeshika.
Zimeshika.
Uko juu ya mbicho ama mzigo.
Mbicho.
Kikwani zimeshika.
Zimeshika.
Uko juu ya mbicho ama mzigo.
Sherehe daitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Sing mnoko chini shaivana. Kushera ah kushera na kushere daitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Sing mnoko chini shaivana. Kushera ah kushera ah. Akidoba imefungwa direct from the hood. Ushacheza na chura frog jump 22. Biz akipuga dive shook licky pool. Showbiz kinda dinga site nda kuchung ah. Kirasa zina clap. Mnyonge digi dust. Ujadisi ya za mzinga unariko shi flower fast. Boy aina aroma that one is from the past. I don't joke kikolo mita patch. Hapa ni kusetoka niko kwa bash. Mangu na wamebonda zao wanavua pants. Cash money na kitouch. Bling purchased ah fully cash. With your daughters kwa bedi na rombosa. Baby wine baby kulosa. With your daughters kwa bedi na rombosa. Baby wine baby kulosa. Na tukushe hehe naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera ah kushera na kushere hey, daitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera ah kushera ah.
Wiki imepita imenikalia. Nasikia mpesi imeingia. Leo ni mademo amenikalia. Hakuna kitu mimi naweza niambia. Nasikia kiburi imeingia. Pia kwa sherehe kuna sheria. Kama ulipi bill unatumwa na mdosi. Kimbia kwa gari unilete hiyo koti. Faster. Leo ni kuringa. Mikono tunaosha na mzinga. Mwangi ashazima. Devi mabonso alimpiga. Manzi yangu anasikia natapika. Sema basi kushika kushika.
Na tukushere naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera ah kushera. Na tukushere naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera ah kushera ah.
Ngia dance flow kaina gonga. Leo tuna dandia mat mindi ya donda. Siba look na madem ka 10 wote ni 10 plus. Kwanza na
Deba.
Kwanza na pose na shindwa nishike mgani. Selekta milipu wa bash iko pande gani. Ati DJ Jomfane hako inadi. Piga nduru kama majishikia manzi. Nasikia fununu kuna manzi wa Nairobi. Come frontline utuleze story. Chile mejibeba mbogi na wori. Aye wewe mina shuka na yeye. Aye mina shuka na yeye. Kila mejibeba mbogi na wori. Aye boy mina shuka na yeye. Kila mejibeba mbogi na wori.
Na tukushere naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera ah kushera. Na tukushere naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera ah kushera ah.